kamwenyukenina bwe muba musanyu kimpamanyi nowoza nawo okiraba kamwenyukenina singa mbadde ne bode werako bweti nalinyenyesa kugalibenjolinayo obutono obwankola bubisimanyi maama tinange ndigejjamu okukiraba endabi olaba bunjogezaako n'abamubambi nga bwe nalwala akawuka mbwera ndugenda wabula sibanenya kubanga nange ekituufu kyambula ndyawo mu makkati bwati omuntu atalina kabimbutonde toba ndi musisita ansanjijjawa kyokka neewunya bamala ebiseera ku nze ng'ate nawe kyemmanya era obuusabuusa kubeneezi weetuuse buli omunda baaliko kweshoni mu maaka nkikutangaaza naye kale nno munyumye nabawe ebbeetu ebyo ddembe lya buli omu okkola kyalabye ne mukama yankola siina ntondo ekirungi n'ekibi amannyo mbikkula ndi muzibu wa kuyiga okujjako maama yamanya ekinyiiza nebaze yannemwa kaakati owakatebe kasembe keetunyumye kiwa we nnaamalira nga tekyalyatuma gwendikolera mbufunze ensonga esimbukako okutubunya amalya bangi abeebuuza nti ki abakazi baluna ekitugaana okunywerera wamu sejjajja yaŋŋamba nti abakazi ab'edda baafumbanga eddyalimu ppaka magombe naye kati osanga omu anywerera waali naye ng'agamba ekimutuuzizza baana baalina lwansonga abasajja baluno tebaafuna kyansi kubuulirirwako ng'edda we kyaliwo kati bamala gawasa terikubuuza omukazi ayisibwa atya yeefuula amanyi kati ggwe n'omufumbirwanga byonna bambi weyinako nawo omuwa makisi lwaki gamba ng'obutaga baabaami n'oleka omukazi yefeeko ggwe ne kadenerema mwayiga oweewanga akola so nga mu tteeka gw'oteekeddwa okumpa ekimala kale ebyo twali bigumidde naye n'omukwano gwennyini osanga omu agumanya obweso ate ng'ekiwummuza omukazi taata guba mukwano buuza abansinga mukkirize nti ekitubunya amalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddiba olina okimanya mukkirizenga ekitubunya amalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddiba olina okiyiga
Tetitubunya amalya teriba ddembe bwe bungala banja nga nnoonya era Mukirizenga, kitubunya mariyatuliwa tembe, wewongala manjanga nonyera.